Easy. Was that a Gucci Mise? Ngimfundise. Awuziphinto zinghanyise. Ziphaphise. Lengom zidumise. Awuyazi zihanyise.
We'll be right back.